Corona, my mama gangsta. I got her jeans, tuchinja mbuzi
na kazi
tukule wote wanawake continue hustle tuchinja mbuzi tukule wote wanawake continue hustle tuchinja mbuzi wanawake continue hustle tuchinja mbuzi
na kazi
tukule wote wanawake continue hustle tuchinja mbuzi tukule wote wanawake continue hustle tuchinja mbuzi tukule wote.
Cartoons while the world falls apart. Thought my chill to a nut. Had that skill from the start. Am a vibe, baby, but still a classy lady. And I'm crazy. Man, just stop the talk and pay me. I'm rolling with my family and we're 50 deep. I dream through sirens and drilling in the streets. I'm at ease, no need for counting sheep. Many pray in church, I meditate and sleep.
Wanawake, continue hustle. Na chinja mbuzi,
fanya kazi.
Tukule wote. Wanawake, continue hustle. Na chinja mbuzi, tukule wote. Wanawake, continue hustle. Na chinja mbuzi, tukule wote. Wanawake, continue hustle. Na chinja mbuzi,
fanya kazi.
Tukule wote. Wanawake, continue hustle, na chinja mbuzi, tukule wote. Wanawake, continue hustle, na chinja mbuzi, tukule wote.
I am, I be these rules. I be these roots.